Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio yanyu ijwi rya Amerika murayumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero ni mudukurikira no kuri internet www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Muri isanga
ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Koko rero muri isanga. Bamwe mu baturage b'u Rwanda bavuga ko bene wabo bazimira bakababurira irengero. N'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu imwe n'imwe irabyemeza. Urugero ni umuryango African Australian Advocacy Center AAC mu magambo ahinnye. Mu kwezi kwa gatandatu 2021, umuyobozi w'uyu muryango Noel Zihabamwe afatanyije na Australian Human Rights Institute batanze ikirego muri UN Working Group on Enforced Involuntary Disappearances cyangwa se Group de Travail sur les Disparitions Forcées ou Involontaires mu Gifaransa. Noheri Zihabamwe arashakisha barumuna be babiri Jean Sengimana na Antoine Zihabamwe avuga ko bazimiye mu Rwanda ku buryo budasobanutse kuva mu 2019. Iri tsinda rya Roni baregeye. Roni n'umuryango w'umuryango w'abibumbye ishami ry'uburenganzira bwa muntu rigizwe n'abahanga batanu bakomoka ku migabane yose y'isi bashinzwe gusuzuma ibirego by'abantu ku giti cyabo baba barabuze ababo bazimiye gutyo bakaburirwa irengero. Noel Zihabamwe yatwemereye kutubera umushyitsi muri iki kiganiro. N'umushakashatsi muri kaminuza ya Western Sydney muri Australia. Turaganira ku kibazo cy'abantu bazimira mu Rwanda muri rusange. Iki kibazo giteye gite, ese yaba makabya nkuru yo guca ibikuba cyangwa kiriho koko? Hanyuma twagerageje no gushakisha RIB, ni ukuvuga urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda, hanyuma batubwire yuko twatinze kubateguza. Ariko ku giti cyanjye noherereje ubutumwa bwa WhatsApp umuvugizi wa RIB Thierry Murangira, nanamuhamagara kuri WhatsApp inshuro ebyiri telefone ye irananira. Noneho tugeze muri studio dukoresha linya, ni ukuvuga imirongo yo ku butaka, turamuhamagara aratwitaba atubwira yuko ntacyo ashobora kudutangariza kubera ko atiteguye. Umushyitsi rero ni Noheri Zihabamwe, nk'uko nabibabwiye ni umuyobozi wa African Australian Advocacy Center. Noheri Zihabamwe, urakomeye.
Ndabashuje cyane Thomas Kamirindi. Aba kandi mbashimira cyane kuba mwadutumiye kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Ni twebwe tugushimiye cyane uyu mwanya uduhaye. Hanyuma rero turi mbese tutaratangira neza 100% iki kiganiro, hari umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Nzabonimpa Emmanuel wibajije iki kibazo nk'uko nanjye natangiye nkivuga mu iriburiro. Atariko se ibi bintu koko bibaho? Ibintu byo kuzimira mu Rwanda bibaho?
Nibyo koko samakabya nkuru, ibura ry'abantu kuzimira kuba mu Rwanda birahari, hari imenyetso bigaragaza 100%.
Yego. komeza komeza yego
ye birahari kuko nkuko mukanyirizuze ntabwo arama reka wenda natangugirwa hasi harama raporo menshi n'imiryango mpuzamahanga ita ku nyanzira bw'ikema muntu yagiye agaragaza ibura ry'abantu kuva retire ubu ngubu yafata ubutegetsi ndagwa nk'urugero hari raporo ihari na Facebook cyangwa ishobora kugaragara kuri online yerekana wena nk'urugero rwa hasi ko hagati y'1997 hari impunzi z'abanyarwanda zirenze 1500 zahungutse zivuye muri Congo noneho hagati iyo myaka nko kubivuze y'1997 muri izo mpunzi uko ari 1500 irigeze umwatse yabo cyangwa hafi ubwo ni irenze 1500 baburi urengero n'imbere mu gihugu bamaze gutahuka
noneho nawe rero mu 2019 uvuga yuko hari barumuna bawe babiri bazimiye bazimiye gute
noneho nyine ibyo nitagaho ko ibintu bitari byo naje gusanga ari byo ko kuko nanjye ngo angutara ni wazana ni ajira mjure hasi na aje kuku kuitari kia mapunenu muna nizu kwezi kwa chenda yungbibi na chumi ni chenda wakuru wanji wabili ndajira mkukusele ugatila na habari wabili muna wanje ni wakuru wanji wabili baku we mumodoka hali ya hanolgoose beri cheza mbibaja gaza karangazi baba kuramo mama ze kuwa kuramo babwira uwari ubatwaye donoro ni shofera utwaye bisi ko akomeza urugendo kuva icyo gihe ku itariki ya 28 z'ukwa cyenda 2019 kugeza amagingo aya ntabwo twongeye kumenya aho barengeye
nuko noneho rero mugira gutya mufatanyije na Australian Human Rights Institute wowe n'ikigo cyawe cyitwa African Australian Advocacy Center mutanga ikirego muri Loni ubu ngubu bigeze hehe
nibyo koko umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu 2021 nyuma yo gushakisha hose twifashishije cyatunze mu nzira zishoboka zose cyabaye ngombwa ko dutanga ikirego ikirego tugitanga mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize muri UN mu rwego rushinzwe abarengero twakwita amagambo ahinnye WGID cyangwa working on involuntary disappearances dutanga ikirego tumaze gutanga ikirego bayitanze mu kwa gatandatu noneho mu mwaka ushize nanone nyuma y'amezi atatu bari mu kwa cyenda igihe haba UN yateranye urwo rwego rushinzwe abarengero rwasuzumye ikirego twatanze kuko basanga gifite ibimenyetso fatizo cyangwa bifatika by'uko hagomba kubaho investigation noneho rero nyuma urwo rwego rushinzwe abarengero ruhita rufata umwanzuro rwandikira leta y'u Rwanda rubasaba yuko bagomba gutanga ibisobanuro ku ibara ryo bakuru banjye u Rwanda rwararikoze uyu mwaka dutangiye ukwezi gushize mu kwa kabiri batanze ibyo nakwita ngo icyegeranyo bavuga yuko ngo bakoze investigation noneho icyegeranyo batanze cyerekana yuko ngo bakuru banjye ngo bagiye muri Uganda ibyo kuri njyewe ntabwo byantangaza kuko ubu ngubu niyo ntero niyo nyikizo ku muntu wese ubona ubwirengere mu gihugu
niko se ko nari navuze ngo ni barumuna bawe kandi ari bakuru bawe none se ko abo bakuru bawe uvuga ko hari abantu babakuye mu modokari y'abagenzi abo bantu babakuyemo bari bambaye imyenda ya leta bari bambaye imyenda yabo ku giti cyabo ya gisivili mbese ni bantu ki
nibyo ko bari bambaye imyenda y'impuzangano yabo yari babakuramo barabajyana
ribu n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda
yego nibo babajyanye ariko mu kubakuramo ubuhamya abatangabuhamya bavuga yuko ahantu babafatiye ntabari yari isanzwe ihari cyangwa rondok yari ihari bikaba byarabatangaje bivuga yuko bari bamaze iminsi abakurikiranye ariko noneho batwemeza yuko ahantu bafatiwe mu birometero bibiri hari ibiro bya RIB
Kutari mu Rwanda se wabimenye gute ko mbese ko bari umuntu bakuru bawe ari RIB yabakuye mu modoka n'ukuntu yabakuye mu modoka
nje nakubwiraga ko wari ubatwaye inkuru mbi urabintu ntabwo mushaka kwirira inkuru mbi nk'uko utayire inkuru nziza twarabimenye kuko abari mu modoka anagira nkubwiye rwose ko wari ubatwaye nene babitwigirije hari n'abandi benshi bavuga ati bampagaritse barambwira ngo bashaka abavandimwe babiri bavindi imwe bice no ku ntebe y'inyuma muri iyo bisi banabavuga amazina bategeka umushoferi ukomeza urugendo ntacyo abajije ibyo ngibyo twaramuhamagaye arabitwizirira nyuma yaho atubwira ko atongera kuvugana natwe kuko yabwiwe ko aramutse akomeje kuvugana natwe nawe yagira ingaruka nziza bene mama bagize
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Noherizi habamwe n'umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu African Australian Advocacy Center ku bantu bavugwa ko bazimira mu Rwanda. Hanyuma hari umunywanyi w'Ijwi rya Amerika wanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika yitwa Mugenzi Felix nimba nsoma neza aravuga ati kuki magingwa ya VOA radio yacu yahitamo guha urubuga uyu mubeshyi witwa Zihabamwe Noel ngo akomeze aroge abanyarwanda. Mbere yuko Noheli ugira icyo ubivuga wagerekana ibwirire uyu muntu ko mushimiye cyane kubera ko abanywanyi b'Ijwi rya Amerika mwese mufite ijambo kuri radio yanyu ni radio yanyu. Ariko rero ntabwo twebwe dushinzwe kuvuga ngo abangaba ngo tubime ijambo ngo tubakumire radio ni ya mwese. Ikibi ni ugutukana, ikibi ni ugusebanya, ikibi mbese ni ukubeshya, ikibi ni ukubiba amacakubiri. Abakora bene ibyo ngibyo bo ntabwo Ijwi rya Amerika ribafitiye umwanya, ntabwo ribaha ijambo. None rero Mugenzi Felix, kuki twahaye ijambo Noheli Zihabamwe n'uburenganzira bwe bwo kuvuga nk'uko nawe ari uburenganzira bwawe bwo kuvuga? Nuko noneho rero Zihabamwe, uyu nguyu ibyo avuga wewe wabivugaho iki?
Abantu nkabo bakwiye biteye agahinda kumva umuntu nk'uwo nguwo. Sinzi nimba ari umwana w'igitambambuga ukinywa bibero, ugifite bibero, wenda ushobora kuva mu bintu akagwa ahantu akaba atashobora no kwiterura. Nagira umubwire yuko umuntu nk'uwo nguwo yagakwiye kugabanya cyangwa kureka kubabaza abantu. Twabuze abacu, wabuze abacu kandi tugikunda, kandi tuzahora dukunda. Nagira mwibutse yuko ishimutwa ry'abantu mu gihugu cy'u Rwanda si iry'uyu munsi, si iry'ejo hashize, ryatangiye kera. Hari abantu n'abanyarwanda gusa, ari abanyarwanda ubwabo babyemeza, abanyamahanga babyemeza, imiryango mpuzamahanga babyemeza. Uro nagira ngo mwibwire yuko ari gushinyagura ko ahubwo uyu munsi ni njyewe, ejo ashobora kuba nawe, ariko njye simwifuza ko yabura abe nk'uko nababuze. Gusa abantu ntabwo nk'uko mbivuze bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bashaka, ariko hari igihe uvuga ibintu ukavuga ibintu utabanje gutekereza, ukavuga ibintu utazi agaciro wenda ubihaye. Uwo rero nta mwanya namuha, ahubwo namusabira nkamubwira yuko akwiye gukomeza gutuka abantu cyangwa kuzana ibibazo nakwita ko bitari ngombwa mu kibazo cyacu, kuko turi kuvuga agahinda k'abacu.
Yego, hanyuma rero nk'uko ubivuze hari n'undi munywanyi w'Ijwi rya Amerika ariko we ntabwo yashyizeho amazina ye nyakuri kuri Facebook, yiyise gusa Freedom Iwacu. Aravuga ati Mugenzi Felix we, uyu munsi ni bene wabo wa Noheli, naho ejo ni wowe. Nanjye ntabwo ibi ngibi nagira icyo mbivugaho, na banywanyi b'Ijwi rya Amerika bivugira bakinigura, ni uburenganzira bwabo. Hagati aho ngaho rero Noheli Zihabamwe umushyitsi, urabizi neza ko iki kiganiro ari icy'abaturage, abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bose baba bifuza kuvuga, kugira icyo batanga cy'igitekerezo cyangwa cy'ikibazo. Habarugira Jean de Dieu ari ku murongo wa telefone. Habarugira we. Urahura komeye.
Yenda komeye cyane.
Uherereye he Habarugira?
Kigali mu Rwanda ikanyuye.
None ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Mfite ikibazo nshaka kunyuza mu kirwa.
Yewe telefone yawe ntabwo ivuga neza. Ushobora kujya ku ruhande gatoya tukareba ko hari igihinduka? Reka ndakurahiye rwose. Habarugira, telefone yawe ntabwo tuyumva, ni ukutubabarira hanyuma tukaza kongera hari kugushaka tukareba yuko noneho bitungana neza. Nuko nshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Insanganyamatsiko y'ikiganiro muri isanga cyanyu ni ibivugwa ko mu Rwanda hari abantu bazimira. Umushyitsi Noel Zihabamwe, umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu African Australian Advocacy Center, n'umunyarwanda wabonye ubwenegihugu bwa Australia, uba no muri Australia. Nuko noneho rero niwe tuganira kuri iki kibazo, hanyuma hakaba undi munywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Bizimungu Jean de Dieu, nawe yanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ati ntimukabeshere igihugu cyacu, abanyamahanga baragitemberamo bisanzuye. Noneho Uwimana Denis aramusubiza ati kuki abanyarwanda abanyarwanda bo batagitemberamo bisanzuye? Kunenga leta na mahire kuri yo, kuko byayifasha gukosora ibitagenda neza aho kurigisa no gufunga uwabitangaje. Kubarigisa ntibikemura ibibazo. Nuko utu tuntu tubiri twombi hari icyo watuvugaho zi bamwe?
Wa uvuga ngo freedom ati uyu munsi ni njyewe, ejo ni uwo nguwo, nibyo kuko nanyaye nubwiye kare. Abandi kandi nk'uwo nanyo mbabwiye nonde mbisubiremo ko mu Rwanda ikibazo cy'irigiswa ry'abantu cyangwa kubanyuruza kirahari, kandi tugomba kubyemera. Ni nacyo kibazo ubu gihari, uretse ko mu bushakashatsi no mu nyito zayo bava yuko mu buryo bwa mbere bwo kwemeza ko ikibazo kiba ry'abantu kiba gihari igihugu kibikora, nizo nyito bagenda babeshya bavuga yuko ngo abirirwa abantu ngo barabeshya ngo nta bantu ngo baburirwa irengero, barabeshya ngo abantu kuba baragiye muri Uganda. Ku manteri nk'izo zo kwinjira ngo mbwire yuko abantu bavuga yuko nta bantu baburirwa irengero mu gihugu, ni abantu birengagiza ikibazo bazi na baroje nshinga ahubwo ngo no babyemeza ko ikibazo cyo mu Rwanda gihari kiba ry'abantu. Nk'uwo nguri kuvuga ati uwavuze ati abazungu igihugu ni nyabagendwa, undi ati nyabagendwa ku banyamahanga ariko ku banyarwanda ntabwo ari nyabagendwa. Ubwo ni urugero rwiza. Ndagira ngo n'urundi rugero, hari amakuru najyaga nsoma ugasanga ngo inka yabuze uyu munsi mu masaha abiri ikaba yabonetse, cyangwa ajya kuvuga ngo umurongo wibye igiti mu mujyi mu munsi umwe akaba yabonetse. Ndetse ni gute umuntu ashobora kubura akamara umwaka atari yaboneka cyangwa akamara imyaka atari yaboneka?
Ijwi rya Amerika. Hari undi munywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Ambrose Nzeyimana, nawe yanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ati wowe Bizimungu oya buretse ndebe nimba ariwe yashubije koko, kubera ko bagiye basubizanya bisanzuye. Ibyo ari byo byose yego ni Bizimungu Jean de Dieu yasubizaga ati singiye kukurondorera ababuze n'abakomeje kurigishwa, bivuze ko kuba abanyarwanda bidegembya mu Rwanda nabo si bose, na ko abanyamahanga bidegembya ati kuko kuba abanyamahanga bidegembya mu Rwanda si bo bose. Hanyuma kuri telefone dufite umunywanyi w'Ijwi rya Amerika wanditse ko yitwa ambasaderi umuzukuru wa Nyiracyanda, nuko bambwiye yuko bamuhamagaye yanga kugufata ijambo. None twihamagarire Ruhamya Ali. Ruhamya we.
Karame karame.
Uraho neza?
Muraho muraho.
Wabwira umushyitsi aho uherereye?
Ubu ndahantu bitatu bagabagane ho ndi mu kazi.
Yego. igitekerezo cyangwa
ndabika byongereho mu Rwanda
igitekerezo cyangwa ikibazo
yewe hari cyari ingwani zikahita n'izi cyako kumubwira tekira abasore cyaje tukiri batonya twagiye gushaka ubuzima muri Kenya kugenda turi abana icumi icumi umwe abona amahirwe yo gukora ku kibuga n'undi kuko arahakora Kisumu Airport
Kisumu Airport
batanga amatangazo ko umuntu yabuze burundu n'ubu ngubu barayatanga rwose ababwira mu Kiarabu ariko hanjye ati iyi ni umuplanto ahana yanze kubyemeza ikindi wenda mugiye nageze amahirwe kuko hari yanjye nashakaga abandi harimo abari mu ishuri harimo abarimo kwiga kugendera ngo muri Kenya bitewe n'iki no gushaka nyine ubuzima akagenda bitanga akiga kugendera cyangwa kaminuza nanjye kuko wenda nari ngiyeyo bitewe n'ubushomeri umuntu arijya mu ishuri ya bikanga yasohoka nyine ibyo yibwiraga nyine yagera hanze bikanga twagiye kuri izo mpamvu nanjye nageze aho kuko nari mfite buruke ya leta ndagaruka mu Rwanda ndiza benshi rero bashobora kuburira gutyo irengero ari bazima bari aho ngaho ariko ntabwo navuga ngo ijana ku ijana bose niko bameze ntwaye ihamya y'ibyo nzi byatubyambayeho mwibonere umwe arimo kwiga hari uri wiga univesiti ya Kinyamasaria polytechnique aho ngaho ni abana babiri bariyo ariko iwabo bazi ko abana baburiwe irengero
none se ubwo niko ruhamya ruhamya none se wowe nimbuza aho bari ubwo ababyeyi babo wowe ntabwo bahumurije cyangwa ngo abo bana bandikire ababyeyi babo cyangwa abo baterefone ko telefone zogeye cyane bahize aho ngaho gutya ababyeyi ntabwo bazi na n'ubu
njye narabibabwiye banga kubyemera ngo ntabwo bashobora kubyemera noneho hari ibintu byo kubura netiwaka kuko akaguhamagara netiwaka yava kuko ibintu turavuga ni saa ku isaha cyangwa umunsi ku munsi ariko ubu ntibashobora kubyemera ngo abana ngo barebere kuko byabaye n'ikibazo kirekire njye bashaka no kundega ngo ingaragaza n'abana bari ariko harimo ababyeyi bakagira gute bakabyemera muri babiri harimo batabyemera kuko abo bana bari
ye
none
hari icyo urije kongeraho hari icyo ushaka kongeraho
hari icyo ushaka kubaza umutumire
yego
ni iki yasabibu kugira ngo abo bantu buri irengero bashobore kuba baboneka
ye urakoze cyane ruhamya
yego nange nange murakoze
iyo mugoroba mwiza
yego nange igitondo kiza ndizera kari mu gitondo iyo ngubu
yego ubu ngubu hano ni saa tatu n'iminota 23 ndagushimiye cyane
yego nawe
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nuko umutumirwa rero noherezi habamwe uyu mugabo ruhamya ari wamwumvise
namwumvise kandi ndamusuhuza cyane rwose ndumva ashaka kuzana cya kiza ariko kiraza amatsinda nagira ngo rwose ruhamya mubwire yuko yewe urugero atanze ni urugero rwe rwose azi ariko nari ndi gutanga urugero nzi njye ndi gutanga ubuhamya nzi ko bene mama ntabwo bigeze bambuka umupaka bene mama bafatiwe n'imbere mu gihugu bakurwa mu modoka abantu babibona bose barajyanwa ahantu na n'ubu twarababuze ntabwo rero urwo rugero ruhamya ari gutanga ntaho ruhuriye n'ubuhamya bwanjye cyangwa n'irengero n'ibura ry'abavandimwe banjye wari kuvuga ati ni iki nasaba RIB imaze imyaka ibiri hasi n'igice izi ikibazo RIB bwa mbere iyo yemezaga ko idafite ko izana baduha famiye zabo zagiye zirashakisha ahantu hose ariko bagenda bakagenda babaragiza bati mugaruke barababima tujya naho bene wabo nabo basigaye nabo bashakaga kubagirira nabi ubwo rero ntabwo nagiye kujyana ikibazo mu nzego zo hejuru ari uko njyewe ari uko iyo RIB tutabashije uyibaza naje umbwira uruhamya yuko famiye zawe bavandimwe banje ntako zitagize zibaza ribaha aho bari ariko bakagenda bababwira yuko bataza ahantu ariko babanje kubemera kuba bafite none ku kicu nashobora kubwira wenda uruhamya mwereka ko ibyo umuntu abavuga tuba tubizi wenda nama ingero zimwe na zimwe zimwereka yuko ko jye ibyo mvuga mbifitiye gihamya nk'urugero naba wenda hari nk'abantu bageze muri batandatu reka mpere naho kugira nk'umuntu witwaga Matuje Aphrodis na Zakari bashimutse mu karere ka Rusizi mu cyahoze ari perefegitura ya Cyangugu bamaze imyaka ine n'igice ntawe uzi aho baherereye kandi baratwawe na RIB umugore wa Matuje Aphrodis yaje kubwirwa na RIB ko umugabo we yapfuye maze ajya kwishakira undi mugabo icyo uwo mugore yakoze yafashe abana abajyana kwa nyirabukwe yishakira undi mugabo nyuma y'imyaka noneho nyuma y'imyaka ine uwa Prodisi aza gufungurwa afunguwe yaje gufungurwa n'abandi bantu bandi bageze muri batandatu harimo nk'uwitwa Kazamarande Emmanuel Runo na Jean Damascene n'abandi bagabo babiri bafatiwe bose mu karere ka Nyamasheke abo ariko bamaze imyaka ine n'amezi umunani ntawe uzi aho baherereye imiryango yabo yarirutse iraruha babwirwa ko bagiye muri FDL nyuma banditse ibaruwa baraje bafata umugore bamwandikisha ibaruwa umugore wa Kazamarande bamwandikisha ibaruwa ku ngufu ko umugabo we ngo yataye akazi bashyira umugore arabyanga bamushyiraho igitutu abo bagabo uko ari batandatu bararekuwe ariko mu munsi barekuweho babwiwe yuko bahawe imbabazi na perezidansi ubwo se abo bagabo bari bamaze hagati y'imyaka ibiri n'ine bafunzwe
imiryango yabo itazi aho bari
bataza aho bari nyuma y'imyaka ibiri n'umunani cyangwa nyuma y'imyaka ine bakaza kubafungura babaha ibihumbi icumi ngo ibasubiza yitike basubiza iwabo
none se kuvuze ngo bahawe imbabazi na perezidansi ntabwo itanga imbabazi ni perezida wa repubulika utanga imbabazi perezida wa repubulika yatanga imbabazi ku muntu utarigeze aburana ngo icyaha kimuhame hanyuma afungwe abone gusaba imbabazi bishoboka bite ko umuntu yaba nta cyaha afite hanyuma perezida wa repubulika akamuha imbabazi ibyo wabisobanura gute
nicyo kintu nanjye nkubwira abo bitanze ubuhamya bwo dufite ubuhamya hariya nabukoreje bavuze yuko ubu bababwiye yuko ngo perezidansi yabahaye imbabazi mubashimira perezida wa repubulika ko yabafunguye abo se ko bamaze hagati y'imyaka ibiri n'imyaka ine n'igice bafunzwe famiye zabo zarabwiwe yuko umwe yapfuye abandi ngo bagiye muri esiberezi ngo bagende bibagirwe burundu muri abo bagabo babiri mwumva ibibazo babiri bagize umwe yarafunguwe afunguwe asanga umugore we yashaka undi mugabo uwo mugabo amakuru dufite ni uko asa nk'uwataye umutwe n'urugero yagize ihungabana umugabo wa kabiri bandikisha umugore we iresire isinya yuko umugabo ngo yataye akazi kandi umugabo afunzwe afite na RIB
ni bande bamusinyishije
RIB yaramusinyishije ku kigo ngo yakoragaho bagiye baramusinyisha ngo umugabo yataye akazi umugabo afunguriwe ubu nta kazi afite nta hepfo nta ruguru neza bantu tuvuge bari bafitwe nanjye RIB yari afite bitangiye ubuhamya
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuganira ku izimira ry'abantu mu rwanda abantu ntabwo babibona kimwe uko ndi kubibona ni umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Australian Advocacy Center noherize bamwe niwe mushyitsi wacu hanyuma RIB umuvugizi wayo Thierry Murangira yatubwiye ko ntacyo ashobora kuvuga kubera ko tutamuteguje hakiri kare nyamara namwoherereje ubutumwa kuri WhatsApp hano hari saa mbiri n'igice mu gitondo ubwo mu Rwanda hari saa 9 n'igice twadushigaje ronke iminota 30 ngo tujye muri studio nuko namwandikiye nti muraho neza nitwa Kamirindi Toma nkora kuri radio Ijwi rya Amerika mu mwanya guhera saa 10 ndakora ikiganiro ku bantu bivugwa ko bazimira mu Rwanda mwanyemerera kukizamo akanya gato mukatubwira uko byifashe murakarama ntabwo yashubije Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeze rero kuri iki kiganiro noneho tubanze tubaze umushyitsi mbese hari amagambo turi kuvuga hari adasobanutse neza ibyo bita mu cyongereza enforced or involuntary disappearances mu gifaransa ni disparition forcée ou involontaire mbese mu kinyarwanda umuntu agereranyije no kuvuga kuzimizwa utabishaka niko twabyita Noheri
uruhare na leta cyangwa abakora leta
subiramo neza umenya telefone yari yapfuye gatoya
nibyo koko ni izina ry'abantu batarishaka bahatse bafatwa ku ngufu atari ubushake bwabo niyo mpamvu ntabwo babishaka niyo bafashe ntibabazi icyo bafatiwe
hanyuma imiryango yabo ntibimenye mbese inzego zibafashe ntizibibwira imiryango
nicyo kibazo gikomeye cyane niyo mpamvu icyaha cyishimutwa ni ikintu kibi cyane nk'uko natangiye mbivuga ikoko impamvu mbivuga ko ari ikintu kibabaje cyane niyo mpamvu bagishize mu rwego rwa crime contre l'humanité
ibyo byibasira inyokomuntu
cyangwa crime against humanity ibyaha byibasira inyokomuntu kubera yuko bigira ingaruka nyinshi cyane ahubwo zirenze izo kubona umuntu wayo bahamije cyangwa yapfuye impamvu ni nyinshi tuvuga ni iyo batwara umuntu wawe bakamushimuta bakamujyana ntumenya uburyo abayeho ntumenya nimba akiriho cyangwa atakiriho umuryango asize inyuma usigara mu gihirahiro nk'ubuzi ese umuvandimwe wacu cyangwa umubyeyi wacu cyangwa umwana wanjye ariho ntariho nimba ariho abayatse nimba atayose bamuhambiye baramwishe bamusigaheye muzi ko ngundi iyo ugize imana ukabona umurambo w'umuntu wawe uramushingura agahinda kakarangira namara mukaramu kihanagura ariko iyo umuntu wawe yashimuswe upfana agahinda famiye yose upfana agahinda n'abari bamuzi bose bapfana agahinda kuko bafite icyo bita inkingi ihora ku mutima itagibaho niyo mpamvu ikibazo cy'ibirwa cyashimutwa cy'ishimutwa ry'abantu cyangwa ibirenge by'abantu ubu ngubu UN yagihagurukiye muri ino minsi ariko si irya none gusa ubwo rero ngarutse kuri ako kababaro nimba umuntu wawe abuze ukamara ukwezi umwaka imyaka itanu imyaka icumi imyaka makumyabiri urumva ugahinda uba utewe n'uwo wabuze ukaba utazi ko cyangwa atakiriho baburengeza ngo umuntu waba yaburiye irengero amakuru dufite cyangwa ubushakashatsi bukorwa kutwereka yuko si no mu Rwanda nimba umuntu aramutse koko ahunze igihugu cyangwa akava mu gihugu akagenda ntabwo byamara icyumweru cyangwa ukwezi atari yamenyesha abe cyangwa inshuti ze ko akiriho hari ingero umurangi yagiye atanga uzabashaka shaka ageze hanze nyuma ahita abwira bene wabo ko ari uriya ngo arobise ngo abo bafatiye ngo mu mashyamba ya Kongo nibo bageraga aho bagahita bavuga ko bari bakanagurira ku maradiyo ariko se ni gute umuntu yagenda akamara umwaka imyaka itanu imyaka icumi atari yaboneka ubwo rero yumve ko icyaha kizimiza ry'umuntu ni icyaha gikomeye cyane kirenze n'ibindi ahubwo kuri iki gihe kuko abantu barabisobanura neza bakerekana agahinda cyangwa intimba abantu babuze ababo muri ubwo buryo baba bafite bakorana ku mutima
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ku murongo wa telefone dufite Keza Nduwayo Nduwayo we urahura komeye oh ni Kevin Nduwayo Kevin uherereye hese Kevin
mucyitoke
icyumviro cyangwa ikibazo
kujanya ni cyumvira kuko sinayenda biteguye nagenda mbona nimero impamagara numva nta byinshi nabivuga.
Urakoze cyane.
Yego me.
Ijwi rya Amerika. Niko se zihabamwe nagiye gushakisha utuntu n'utundi nyine kuri iki kibazo, hanyuma hari ahantu naguye uvuga yuko nyuma yo gutanga ikirego cyawe hariya mu muryango w'abibumbye kubera abavandimwe bawe bazimiye mu 2019, hari abandi bagera kuri 200 bo mu Rwanda bagushatse bakubwira nabo ko bashobora kuba bafite abantu bazimiye. Byo wabitubwiraho iki?
Maze gutanga ikirego maze no kujya ewe niba ry'abavandimwe banjye, abantu benshi nabo usangiye ikibazo ko navuga batangiye kugenda banyandikira bavuga ko nabo bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye. Niba ikibazo bw'icyanjye noneho bansaba yuko tugomba nanjye kuba nabafasha kuko icyo bise ubuvugizi, kuko nabo berekanaga agahinda batewe no kubura ababo. Ni mbere kuko nagiye kwa kandi na n'ubu nk'uko nakubwiraga ubu uvuge kuva mu kwa gatandatu umwaka ushize kugeza uyu munsi mfite abantu abantu bageze mu 120 bamaze kumbwira ko babuze ibyo abantu barenze 3 muri famiye. Urumva rero batirenje barenze 200 byerekana ko ni ikibazo gikomeye cyane, ariko nubwo bakanambye kuko hari nabo bazaga ngo inzego z'umutekano zikabafata zikabatwara ngo baragaruka bakagenda bitabye bagiye muri iyo nama ntibazagaruke. Ubwo yuko byerekana ko ikibazo cyo mu Rwanda ikibazo cy'ibara ry'abantu mu Rwanda gikomeye. Rero nkaba nibaza nimba koko atari ikibazo gitangiye uyu munsi cyangwa ejo, n'icyo inzego zikora kugira ngo iki kibazo gihagarare. Hano nk'ibi byatembe iyo ibibazo nk'ibi ngibi bikunze kuboneka avuze ko ntabwo wabura umuntu wawe, ariko ibibazo nk'ibi habonetse ikibazo inteko zombi abari mutwe abadepite cyangwa abasena hashyirwaho icyo bise komite ishinzwe kwiga kuri icyo kibazo, ikaba yafatanya n'inzego zishinzwe wenda umutekano kugira ngo bige kuri icyo kibazo tuvuge nk'icyo kibazo cy'ibara ry'abantu kuyo gishakirwa umuti mu Rwanda. Izo nzego ntabwo zibaho ko abantu nibo baracyabura. Ubwo rero ikintu navuga njye ndabumva, ariko muri uko kubumva bagomba kumva yuko ikibazo cyabo ntabwo ari icyabo gusa, ikibazo gisangiwe na benshi. Hari nacyo kintu ngiye nasobanurira UN mbabwira yuko ikibazo cyo mu Rwanda ikibazo cyanjye ntibakire mu ishusho yanjye, ahubwo ari kire mu ishusho rusange kuko hari n'abandi bafite ikibazo nk'icyanjye. Usanga rero UN ari rwo rwego rushinzwe ab'irengero nabo bafite amaraporo menshi abyerekana, usanga ikibazo baracyumva neza, ariko ikibazo twe dufite ni ukumva ko abantu nk'abana n'ubu ndavuga izo nzego zishinzwe umutekano cyangwa n'izindi nzego zinyuruza abantu kubana n'ubu nta kintu gikorwa ngo icyo kibazo gihagarare.
Ese uru rwego rufite icyicaro hehe? UN Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances.
Urwego rufite icyicaro i Geneva mu Swisi, niho bari.
Niho ni icyicaro cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu kiri.
Niho bari, niho bose, niho bakorera.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ese kuzimira mu Rwanda biriho koko? Ni amakabya nkuru yo guca ibikuba, nibyo tuganiraho na Noheli Zihabamwe. Noheli Zihabamwe ni umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu African Australian Advocacy Center, akaba ari n'umushakashatsi muri kaminuza yitwa Western Sydney University yo muri Australia. Niko se Zihabamwe, nk'ubwo ngubwo usibye ko aba bantu wituye bakora raporo gusa bakatanga n'ibitekerezo bakabiha leta y'u Rwanda, leta y'u Rwanda ubwayo yego wavuze ukuntu imiryango y'abakuru bawe yasiragiye muri RIB bayirindagiza, niko wivugiye, ntabwo ari ijambo nguhimbiye. ariko noneho nyuma y'iyi raporo nyuma y'ibitekerezo by'aka kanama ka Loni hari icyo leta y'u Rwanda yakabwiye
nkuko nabikubwiye igihe nahuraga nabo mu byo twaganiriye banambwiye yuko leta y'u Rwanda bagejeho ikegeranyo kibaye abavandimwe banjye bavuga yuko ngo abavandimwe banjye ngo bambutse umupaka bajya muri Uganda
urwandiko
rurahari babwiye rwose ko babwiye ko mu Rwanda babashubije bababwira yuko ngo raporo y'u Rwanda rwejo ivuga yuko ngo bene mama bagiye muri Uganda n'icyo kinyo bavuze ngo mwanzuro umwanzuro w'u Rwanda rwatanze ariyo mwibutse yuko iki gice gisubizo batanze ko ngo bene mama bambutse bagiye muri Uganda ubu ngubu niyo ntero niyo nyikirizo ikoreshwa n'urwego ikoreshwa na rimwe uwo banyuje wese avuga yuko bavuga yuko yagiye muri Uganda nakubwiye ko naguhaye ingero nyinshi zerekana yuko birababaje cyane ku rwego nka ruriya rwitwa ko rushinzwe kurinda navuga barimo bamwe marinda n'abashinzwe umutekano w'abenegihugu aho batanga igisubizo nk'icyo nakubwiye yuko mu Rwanda inkirabura itarabibonetse umuntu yabura akamara umwaka cyangwa imyaka ibiri haje kompetensi nasionali yabura yavuga bakareho bavuga bati reka dukora nk'iki wabonye ikibazo ejo ni mu cya bahati bahati nayo bavuze yuko ngo nabo yango yambutse ashobora gukuba yarambutse ngo akajya muri Uganda ibyo rero ibisubizo nk'ibyo cyake nkatwe tuba dufite ibimenyetso simusiga by'abacu biduha biduha icyizere gike cyane ko batakiriho haro numva aho kugira ngo bajye batoneka abantu kuriya bavuga ngo abantu bacu ngo bambutse umupaka umuvandimwe wanjye sibaza impamvu ashobora kwambuka umupaka akamara ukwezi akamara umwaka akamara imyaka ibiri atambwira ahantu ari kandi sinumva impamvu igihe nafata umwanya ngo ngiye ngo gushakisha cyangwa kurega mu nzego z'imizi nzi ko abantu banjye bahari ako n'agahinda n'agahinda n'ibyabisere izankuru bagitoreka kugira ngo mubwire yuko nta kintu kibabaza nko kubura uwawe ntumubone ntumushingure ntumire inshuti n'abavandimwe bagufashe gushinga umuntu ubwo inzego zakakwiye kukurindira umutekano cyangwa kugufata mu mugongo arizo zigutoneka arizo zikwica arizo ziguhemukira rero numva igisubizo nka kiriya batanga atari igisubizo cyiza ahubwo bagafasha iyo miryango ibura ababo bakabafata umugongo bakabafasha kubashakisha ntarizuba bisubiremo itungo rirabura rikara riboneka umuntu atema igiti akarara afashwe ni gute umuntu yabura mu gihugu mo imbere ntaboneke
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi ndabona mwahisemo kujya mwandika ubutumwa ho gutanga nimero nabyo ni byiza cyane ntako bisa rwose niyo mpamvu umutumirwa noherize habamwe nagira ngo ngusomere ubu butumwa bwa Frank Nkuranga nabo babyohereje kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ati mumbarize impamvu ari bo bonyine bashimuswe kandi hari n'abandi benshi hanyuma arakomeza ati mbariza uwo mutumirwa impamvu yumva yatumye abavandimwe ari bo bonyine bashimuswe impamvu abavandimwe bawe bashimuswe urayizi ariko iryo ni ijambo Nkuranga yikoreshereje nasomye ibyo yanditse
Nkuranga rwose namusubiza amubwira ko impamvu bashimuswe bavandimwe bawe bashimuswe yenyizi ariko nkaba nshaka gusubira kino kibazo mu buryo buri rusange mbabwira merekana mereka muri rusange impamvu abanyarwanda baburi birengera mu gihugu iyo ubushakashatsi bugenda bukorwa cyangwa raporo agenda atangwa yerekana yuko abantu benshi baburi birengera mu Rwanda icya mbere abenshi bavuga yuko babari mu mashyaka cyangwa babari mu mashyaka atavuga rimwe na leta urugero natanga ni nk'ishyaka ritari ryandikwa rya Madamu Victoire Ingabire hari abarwanashyaka benshi bagiye baburirwa irengero uwa hafi aheruka kubura vuba aha ngaha n'uwo bisaba Isengazena wabuze ku itariki 6/6/2020 avuye mu rugo agiye kugura credit yo gushyira muri telefone ye.
Niyo ngiye kugura ama unit.
Ama unit yo gushyira muri telefone. Ikintu no ni ikintu uwitwa Erase Bizirema yatanze ikiganiro yerekana uburyo
yagitanze hehe
ubutegetsi ngo yirya SPN bimeze nka NRNB.
Bizirema yatanze ikiganiro hehe?
Yatanze ikiganiro cyo ku YouTube, yatanze ikiganiro ku Murabyo TV. Erase Bizirema yabuze ku itariki, yabuze mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize. Yabuze amaze gutanga icyo kiganiro yerekana uburyo SPN imeze nka NRNB, atanga na lisiti nk'umuntu wari muri opposition apari mu ishyaka rya opposition rya Ntaganda. Uwo yakoraga na political analysis ari yerekana uko situation imeze mu gihugu ubungubu. Nyuma yaho yarabuze na n'ubu ntiyongeye kuboneka kuva mu kwa cumi na kumwe umwaka ushize kugeza uyu munsi. Izo ni ingero za hafi ni gutanga nerekana ko icyo ni icya mbere. Hari ababura kubera ko babura ibyenge kuba bari muri opposition, hari nabo ubirenge kubera yuko nanone nabo bavugisha ukuri nkabariya batanga inkuru nk'urugero nka Bahati nawe yerekanaga ibibazo byo mu gihugu ariko akoresha ubusizi bwe, nawe yaburi uburengero. Hari n'abandi noneho bagendaga babura kubera yuko wenda bavuga bafite nk'ama YouTube channels bakavuga nk'abanyamakuru uretse kuba benshi noneho niba bagira amahirwe kuba barafungwa, ariko hari abagiye nabo babona ibirengero bagashimusa ntibongeye kubona. Noneho hari ikindi cyiciro cya gatatu noneho harabura ibirengero kubera bafite bene wabo bari wenda muri sosiyete sivile cyangwa beno bari muri politiki, ukazira gusa ko ufitanye isano n'umuntu leta ibona ko atumva kimwe n'umuyoboro bagenderaho. Ubwo rero kuri njye no ku cyoro cyanjye bene mama babuze kubera yuko muri rusange nagiranye ikibazo n'uwari uhagarariye hano muri Australia mubwira yuko nashobora guhinduka igikoresho cyabo kuko bashaka kunkoresha ibintu mbona jyewe bidashobora bidafite bitari mu murongo ngenderaho jyewe.
Abanyarwanda se leta y'u Rwanda
ambasaderi wabo hano bose muri Australia ukavanga uganda uriya arabiza amubwije ukuri ko njyewe hano akazi nkora cyangwa responsibilities mfite muri komunote bitanyemera kuba nshobora kuba umwe mu bahindura igikoresho bakoresha kugira ngo bagere ku byo bashaka. Ndabyanga mbyanze ntabwo ari ko ari igihe kinini n'abandi banyarwanda bagiye bahura n'ibibazo nkanga kandi nanubu bagiye bahura n'ibibazo nkuko hano muri Australia abanyarwanda benshi bagiye banabivuga ku mateleviziyo ahangaha y'ukuntu bagiye babayeho nabi baterwa ubwoba na leta bahunze nkanjye muri aho nari
none se
kunyura kuri televiziyo y'igihugu ahangaha ibyo bibazo bikomeye by'ukuntu leta zo hanze ziza zigashaka guhutaza abaturage bazo bazihunze.
Niko se
ibyo biganiro byanyu kuri televiziyo hari aho nari ndi nanjye nari ndimo
yego noheri noheri
kunyuramo kimwe nanjye ahangaha nyuma y'ukwezi bene mama niho babuze.
Noneho rero noheri ubwo ngubwo urashaka kuvuga yuko usibye nyine ko utabwiye n'abumvijwe irya Amerika icyo leta y'u Rwanda yashatse kugukoresha, ariko noneho icyo kintu sinzi nimba ariyo banga cyangwa nimba wakivuga. Urakeka rero icyo abavandimwe bawe bazize
nicyo bazize nicyo bazize cyane nicyo bazize
leta y'u Rwanda yashaka kugukoresha iki se noneho nimba atari ibanga?
Bwana Thomas Kamirindi hano urabizi ambasade z'u Rwanda uko zikora hanze baba bagomba gushaka gukontorora komunite zose z'abanyarwanda ziba hanze, numva yuko policies zabo zigomba kuba implemented na ntuze na abroad, kandi hano turi mu bihugu byateye imbere hari uburyo tubona ibintu bitandukanye. Ntushobora kuza mubwire ngo kurikiza aya mategeko yacu kandi amategeko y'igihugu mbamo atari inyemerera. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hano abanyarwanda benshi bahunze turi impunzi twahunze kubera ibibazo tuzi twahunze kandi mu mategeko ya HCR ubundi leta wahunze nibwo wabonye kuyikorera bonera kuyikorera
kereka iyo ubuhunzi
uburetse ikindi noneho abanyarwanda bashaka kuza muri mahoro
baba jizimana bakijamini wa hivu bituzo ni stamaole sumo teka no baba shakwe mumaoro watabu hizo prekiche zawa te uvo hunzi mburo kuzangu na kundia kufuza na mo kufuza na ilazu wa hunzi uli mjugu chigua freedom ufitubule ngazo kufuga yeto chango wa yeo na kufuze koya
ni uko uga chekero nyineko bakuru bawe babiri aribo Jean Sengimana na Antoine zihabamwe bazimiye mu 2019
nyuma y'ukwezi rwose bazimira ndibuka ko abyanze kuri televiziyo y'u Rwanda mu kwezi kwa munani mu matariki 20 noneho nyuma y'ukwezi bene mama barabura
ijwi rya Amerika ndizera rero ko umunywanyi wacu Nkuranga Frank ayanyuzwe n'icyo gisubizo umuhaye ku mpamvu abavandimwe bawe bashobora kuba barazize ijwi rya Amerika noneho twumve aka gatangazo
Erego kwiriye ahantu hose niki munyegera ariko abanyabugo ngiye ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe ndubibugo
eh yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ngo
usuko nabona ko uri umunyabugo neza neza utori wambaye inkabo uravuga nabo ururimi rw'iwacu
ari kabira simuhumuruka mana
Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, uradu tukwara neza kani nda kuize.
Nye kwetu ni bugo.
Nekada?
Ndiyo bugo.
Bugo wiki? Nukunga kwa mwini wese mwini tukwebge, ya jeyi vesha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shofe, kujende. Kombo taksi yaji. Kombo taksi. Ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi natonesha ya kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo Taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Rola.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda tugarutse mu kiganiro muri sanga nyuma yako gatangazo mbibutse ko umushyitsi ari umuyobozi w'umuryango waranira uburenganzira bwa muntu African Australian Advocacy Center Noheri zihabamwe ku kibazo cy'abantu bazimira mu Rwanda. Noheri hari umuvandimwe umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Dusabimana Jean nkuko nyine nabivuze abanywanyi b'Ijwi rya Amerika uyu munsi bahisemo kohereza ubutumwa ho kohereza amanimero ya telefone kuri Facebook nkuko byari bisanzwe ariko nabyo ni byiza cyane. None rero ubutumwa bwa Dusabimana Jean aravuga ati ariko mu Rwanda dufite ikosa ryo gutwika inzu tugashaka guhisha umwotsi. Tujye twemera ntitugahishe ikosa ahubwo tugomba guhiga ibisubizo. Ishimutwa rirahari pe ndabyemeza ikibazo nuko ushatse kubizamura nawe bamunyereza. Ntavuga bamunye ntavuga abanyereza uwo muntu ariko rero noneho nkurikije uko zihabamwe Noheri umushyitsi wacu yabitwibwiriye mbese aremeza ko ari inzego za leta nibyo Noheri
nibyo cyane rwose nanjye na guhizini byo kunye nkuko ari kugeje mfite ingero nyinshi cyane ndi gukoresha nagwa nkundi rugero wenda rw'abana bavindimwe batatu mvuko nuko ushobora kuzira uwo muvindimwe hari abana batatu bavindimwe muri abana batatu bavindimwe hari umwe yitwaga umwe yitwaga ndenda kumira uko bitwa umwe yitwaga Ngabo Fikiri Jimmy undi yitwaga Ngabo Nziza Moses undi yitwaga Mutuyimana Joel bano ni abana bose bavutse imana za 90 babuze ubwo bavaga i Kigali berekeza ku Gisenyi. Abo bana impamvu babuze bari muri taxi baba nabo barabura ku itariki nyego kwa 2016 abo bana babuze hashize umwaka mukuru wabo afunze kase nta muhanga abo nabana bafashwe
bafashwe na polisi y'igihugu cyangwa riba
baburi hagati ya Gisenyi na Kigali ari abana y'imyaka mike ndabikubwiza ukuri barabafata baburi gwirengera abana n'ubu baburi gwirengera kuva ku itariki ya kane z'ukwa 2016 baburi gwirengera ibyo rero kuko ari kuvuga nibyo koko mu Rwanda uzira indakuzi mu Rwanda ushaka kuzira uwo muvindi imwe cyangwa uwo mukorana cyangwa umugure mu kintu runaka navuze n'abandi bantu navuze aharazo benshi cyane urafata nk'imine iragena yafashwe kubera yuko yari muri sebeye inkingi Dominique Shirandero umuyoboke w'ishyaka parti sosiyali nawe yarabuze irenge kuva mu 2014 kuko yari muri iryo shyaka James umuyoboke w'ishyaka nanone nawe rya parti sosiyali nawe yarabuze hari abantu benshi bagiye baburiye ibirengero reba none nabo ni fasi Twagirimana waburiye muri Chris afunze perezida y'amasaha 28 ubwo birerekana yuko ikoko n'ibyo nanjye nyuranye nawe ikibazo kiba ry'abantu mu Rwanda kirahari ni ikibazo gikomeye cyane kandi kigomba kwitabwaho mu buryo bukomeye kuko nk'uko nabivuze aba bantu b'ibirengero reka nyerekane ubushake bwo kuba ikintu yakora kugira ngo iki kibazo gihagarare ababifitemo uruhare ngo bahanwe ahubwo abitwa ko bakabarenganije bakakumvisha ko ngo bamwe ngo babaye mitwe n'irwanda igihugu cyangwa ngo muri Uganda icyo ntabwo aricyo gisubizo igisubizo kigomba kuva mu nzego zo hejuru bikereka nibura abaturage cyangwa abantu bababuze ababo koko ko leta ifite icyo bise iriwe yiteguye kuba yabafasha kugira ngo gahinda k'ababo bagize babuze gashire ntibafashe gushakisha ntibafashe no kujya muri Uganda bavuga cyangwa muri Congo babashakisha ntibavuga se ko aho bashaka hose bahagera bagakora y'abantu bityo batajyana batajyaho muri za Uganda cyangwa muri za Congo ngo bazane izo abo bantu none babereke famiye zabo bati dore ngaho abantu banyu bagera mu
ijwi rya Amerika twanzura hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika wanditse kuri Facebook we ati yitwa Hirwa ubu mukiza Enrique ati ntacyo mvuze uvuga abatarabona hanyuma undi witwa Nizeyimana Daniel ataho kuvuga ukuri ukazimira wahebera kaje ukabaho naho kuba wazimira ibyo ngibyo ukabyirinda aho ngaho ho wanzura mu ijambo rigufi cyane wahavugaho iki kwicecekera cyangwa iki
urareba abanyarwanda dufite umuco mubi wo guceceka kandi guceceka niko niwo umuco mubi watwokamye ubwo rero guceceka ukavuga ari uko bamuciza se cyangwa baciwe ijosi nta bijya ari byo icyiza ni ukuvuga kibuze ushobora kuvuga wowe ushobora kuvuga ariko abasigaye bakarokoka rero nka numva umuco wo guceceka wo kubona karengane wo kubona abantu bica wo kubona abantu bahohoterwa wo kubona inzego zizi zikaguhohotera ugaceceka ngo ukunde uramuke uyu munsi bashobora kuza bagatwara abatungo cyangwa bagatwara ugaceceka ejo bagutwara neza bakuvugira umuco wo guceceka ugomba gucika umuco w'ubutabazi ukaba ari wowe nyikwa abanyarwanda bakamenya gutabazanya abanyarwanda bakamenya gutabara abanyarwanda bagamenya no gutabaza igihe bari mu bibazo mu makuba kuko ntabwo uzafasha umuntu atagize gute atagutabaje ubwo rero muhabwa ikibazo gikomeye cyane nuko abanyarwanda babona ibintu nk'ibi bakicecekera kugera ryari
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Noheli Zihabamwe nibutse yuko uyobora umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu African Australian Advocacy Center ni nawe wawushinze uba muri Australia uri umushakashatsi muri kaminuza yitwa Western Sydney yo muri Australia nayo ndagushimiye cyane
urakoze bwana Thomas Kamilini
ijwi rya Amerika nashakishije kandi umuvugizi wa RIB Thierry Murangira byatunaniye kugira icyo dutangariza nanone mukanya nari namwandikiye kuri WhatsApp ni Thierry twongere tuguhamagare nubwo waduha iminota ibiri gusa nabyo ntiyabishubije nuko tuzakomeza dushake rero n'inzego za leta kuri iki kibazo murakarama